Westheatmusic.com.
Mr. Oldies on this.
Beast Bars on the beat.
Pleasure, Rock Nation. Ajay, you want some?
In India, Lamanu, Lamanu. Tinayanjana magazine, India, Lamanu. Uli konseli moti inendia la manu. Balibe odile kanita inendia la manu. Oh la manu. Ngati njinga ndisipoko, chiseko ndiferemu. Doctor ndi patienti, ngati koma ndipenti. Kuli konseli endela limoti, sindilo la mumugwire. Chauda na direngela zanja limoti, ndewu yusinga musie. Kazando na ndiwina, nili ndiwina, nduyenda ndiwina, unyada ndiwina. Ameneo sineo, olu mzaga ndisumire, uyoyo sineo, olu mzandi kile bakose. Kupolisi ya zandike nchitokosi, muzape muzandike mbokosi. Meneo sineo, sineo.
First of all, ndafuna nipange confess. Nipange confess, wawina nduyu. Pali belilani Nipeleka mandeti kwa makadeti. Aji kondi chatu, siti kupanga forgeti. No regreti, awa ndi alamu anu. Koma mukazani peza ndi wina. Chiku switilana midima. Muzani funze kaezina. Support mwina, muzandi cheke cheke, muzandi tenge kumendo. Mwina misala, muzandi cheke cheke, muzandi tamangisa ke. Ngati ndidala,
mukazando na ndiwina, ndili ndiwina, nduyenda ndiwina, unyada ndiwina. Ameneo sineo, olu mzaga ndisumire, uyoyo sineo, olu muzandi kile bakosi. Kupolisi ya zandike nchitokosi. Muzape muzandike mbokosi. Meneo sineo, sineo.
Vispa.
Downloaded from westheatmusic.com.